park your ambition, those driven venture of trail, Loomis Vinini singing, I control. Feel like Thomas Gumede when with my cohort in a place I call home. Mangleli akosom. Given givuk, ngesegwe exam, sishugun gredi zekele muzanyo. Contended uphill battles, ngaboni ngasolini, gengeng entla ehlele ngesansi.
Kukhala ucingo ngalizwe, ngilewa mlunge palitho. Uthi ubaba noma ngabe zodaka, uya kusekhaya uduba umndeni ungalingi. Wena usalwa ishinga isinga inga, qinidolo uma impilo yimi. Idakamizwa ungayizama, uqaphele i-sprite light, ibaqonde ngqondo nda.
Ungasabi lutho, mntanami, ukuthi akubona nobuhlova konke kwingxenye yohambo.
Eyes glazed with a tinge of hope, I fall back, lay off the liquor, not veil on stony ledge. I can only hear bits and pieces of a yell before they get swallowed by the distance. Umhawu enkosi engumbuso Jehova, ngiwubone ngamehlo ngawufakaza. Ngigula ngesaba, nkosi awungishiyanga. Ngibuthaka bangithukusela ethala. Tended to my contusions fully, your words pull me, cut through me, then truly sew me back at the seams. I'll soak emntwini entekenteke, you fuel me to forge my own path. Ngingahluli fortunate you have seen some of my demons retreat. Angiphumi ngakuphethe ephaketheni, baba ungangidubi, baba ungangidubi. Wena uthe
ungasabi lutho mntanami.